Picha namba 13. Chieng' moro Nyasaye noacho ne Samuel niya, "Pong' tung' mari kendo idhi e dala mar Jesse. Aseyiero achiel kuom nyithinde mondo obed ruoth." Samuel notimo kaka Nyasaye ne dwaro. Kano chopo kuro, noneno nyithind Jesse. Kendo noparo ni, adier, mae nyaka bed achiel kuom nyithindo midwa mondo obed ruoth. Kata kamano Nyasaye nowachone niya, "Nyasaye ok ng'i gik moko kaka dhano ng'iyo. Dhano ng'iyo gik ma oko. Nyasaye ng'iyo gik moko gi iye." 7 kuom yuot Jesse nokalo kanyo, to onge achiel kuom gi manonego bed ruoth. Samuel nowacho niya, "Ipara adier ni magi nyithindi duto?" Jesse noduoke ni, "Oo, nitie moro ene motin to sani odhi kwath kendo kwayo jamni." Samuel nowachone niya, "Oor jalwote mondo odhi oluonge." Kane wuode matinno ochopo koa kwath, notin, notegno kendo wang'e ne ler. Nyinge ne Daudi. Mae ema nene Nyasaye oyiero kendo oluongo ni onego bed ruodh Israel. Chieng' moro kane Daudi kwaye pap, sibuor nobiro kendo ne dwaro nego rombe. Kata kamano, Daudi nene Nyasaye omiyo teko manotemo monego sibuorno kanyo.